Radio Ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika vugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @radio yacu naho waisha radio yacu vyewe@.com ni site musangaho ibiganiro byacu byose. Ano muri studio ya karindwi lobsa ku buhanga bw'ibyuma Nadia Taha niwe ugiye kumfasha kubagezaho iki kiganiro naho je Jeffrey Mutagoma nige mwumva kuri mikro n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika. Iyo uyu munsi iradutwara mu karere ka Rubavu kari mu burengerazuba bw'u Rwanda, hamaze iminsi humvikana amakuru arebana n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi burimo ubujura, ubwicanyi n'urundi rugomo rutandukanye. Inshuro zirenze imwe inzego z'umutekano zarashe bamwe mu baturage bakekwaho ubwo bugizi bwa nabi, zivuga ndetse ko bagerageje kuzirwanya. Kuki iki kibazo gikomeje kubera ihurizo inzego z'umutekano n'iz'ubutegetsi cyakemurwa gite? Wowe ubyumvute mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Turi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu bwana Ildefonse Kambogo, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane, murakoze ndabashimiye.
Ye, turagushimiye natwe. Tumaze kuvuga rero insanganyamatsiko y'ikiganiro tugiye kwibanda, ariko mbere yuko tujya mu bibazo by'umutekano muke, nahoze nkurikira kuri Twitter yanyu, nabonye muri abantu ndetse bashobora kuba bakunda ibintu by'ubukerarugendo. Hari amakuru menshi atandukanye muri ako karere ka Rubavu. Nko ku bantu benshi baduteze amatwi batazi akarere ka Rubavu cyangwa se abakazi bagaheruka mu kera, dusogongeze akarere ka Rubavu gateye gate, iby'ingenzi umuntu yavuga ati mbonye Rubavu ntibi.
Murakoze cyane, murakoze ndabashimiye. Akarere ka Rubavu ni kamwe mu turere 33 igihugu cyacu cy'u Rwanda, kari mu majyaruguru y'Uburengerazuba. Ni akarere rero gafite intego y'ishoramari n'ubukerarugendo, gafite abaturage 460,000. Kamwe mu turere duke cyane, gafite ubutaka budashaririye, kandi karimo ibikorwa bitandukanye by'ishoramari ndetse n'ubucuruzi bwambukiranya umupaka. Ni akarere kari gutera imbere, yaba mu bikorwa remezo, navuga nko muri gazi metani mu kiyaga cya Kivu, kafite uruganda rwa Bralirwa rukomeye cyane, ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ni akarere kandi gakize mu buhinzi, cyane cyane ko tugaburira amasoko yambukiranya umupaka ndetse no mu gihugu. Ku bijyanye rero n'ubukerarugendo, ni akarere kari mu dukeya mu by'ukuri gakunzwe cyane. Ubibona nko muri wikendi, aho ubona Abanyarwanda ndetse n'abaturanyi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba basuye kubera bakuruva bakuruwe n'aya mazi. Amazi gusa ariko hariho n'ibyabakuriye bijyanye n'ibyo basanga byo kurya ndetse n'ibindi. Ibice ya Rubavu rero irakunzwe cyane, ariko si byo gusa. Usanga hari benshi b'ibindi basura, haba kwitembera ku musozi wa Rubavu, ibere rya Bigogwe, umusozi wa Muhungwe, bagasura icyayi cya Punda, kandi bagasura na n'ikawa ahantu heza cyane bakunda gutembera. Ni byinshi warya, isambaza babibona Rubavu, ariko nanone no gutembera umujyi nabyo hari amahumbezi meza. Ni akarere gakunda kwakira ibirori bitandukanye, nk'ubushize twakiye Ironman hariya amasiganwa ku magare, ku mazi ndetse no kwiruka, igiye kongera kuba kushura kabiri n'umwaka utaha izaba, aho abanyamahoteli baba bujuje kandi bashima business. Ni byinshi ariko nk'ubu ngubu uyu munsi twakiye Tour du Rwanda, aho ubona ko nanone umujyi ushyushye. Ni umujyi ndega w'ubukerarugendo nk'uko nabivuze n'ishoramari, ariko turashaka no kongera ibikorwa by'ubukerarugendo kugira ngo bakomeze batugane. Mu magambo make nta gutindiye rero, ngako karere ka Rubavu, akarere k'ubukerarugendo n'ishoramari, akarere keza abantu bifuza gutemberamo igihe cyose.
Urakoze cyane kuduha ishusho rusange y'akarere ka Rubavu. Reka noneho dusubire ku kibazo nyirizina. Muri abo baturage 260,000 umaze kuvuga n'ibyo bikorwa byose muri iyi minsi, hakomeje kumvikana ibibazo by'ubugizi bwa nabi bikorerwa hirya no hino aho ngaho mu karere, bikorwa n'abantu batandukanye, ndetse hakaba harimo nabo inzego z'umutekano zikomeje kujya zirasa, ndetse bamwe bakanahasiga ubuzima zivuga ko bagerageje kuzirwanya. Tujye ku kibazo cy'umutekano muke, imvano y'icyo kibazo mwe nk'abayobozi b'akarere mubona bituruka hehe ko iki kibazo gikomeza kuba ndanze?
Urakoze cyane Geoffrey. Akarere ka Rubavu kimwe n'ahandi ni akarere gatera imbere, haba hari ibikorwa remezo byinshi, ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, urujya n'uruza rw'abaturage byinshi cyane binakurura n'abantu benshi baturutse mu turere dutandukanye. Ibikorwa rero by'ubugizi bwa nabi, ubujura, nabona ko atari umwihariko w'akarere ka Rubavu, kubera ko n'ahandi. Ejo nasomaga inkuru mu Bwongereza bavuga ko amagare 10 rimwe baryiba, ku buryo ku mwaka hibwa amagare 74. Ahangaha rero ntabwo twayifashe nk'ahari umwihariko, birumvikana hari ibikorwa birimo bigaragara by'ubujura n'ahandi hose, ariko icyiza ni uburyo bikemuka kandi bigahabwa umurongo. Ntabwo ari ikibazo rero kiba kimaze igihe cyangwa se kiba gihari kikamara iminsi myinshi, ahubwo ni ibibazo bitandukanye nk'uko nabivuze nk'ahandi bijya biba.
Uragira uti ntabwo ari umwihariko wa Rubavu, ariko genda bivuga ngereranije n'ahandi hirya no hino mu Rwanda. Iyo kumva yuko muri Rubavu munsi inzego z'umutekano zarashe abantu bari bateye icyuma umuntu, ubwo ni urugero rw'ibyabaye mu cyumweru kibanziriza igishize, ariko kumva wenda nk'umutundi turere two mu Rwanda nta nkuru nk'iyo yabayeyo, sinzi byabiterwa n'uko Rubavu ivugwa cyane cyangwa kuki bivugwa cyane muri Rubavu ntibivugwa ahandi. Ntimubona ko muri Rubavu hari ikibazo?
Urakoze. Gusa ikindi namenyesha abatwumva ni uko Rubavu tugira abantu baba kuri social media, nibyo kandi batangaza amakuru, niba ubibona amakuru menshi cyane mu Rwanda aya Rubavu rwose aza ari menshi. Gusa nanone ubujura birumvikana nk'ahandi hose, umuntu wibye wagize icyo akora arafatwa kandi hagakurikizwa amategeko, yaba kugororwa cyangwa se gukurikirana, ugasanga rimwe na rimwe nta n'uruhare yabigizemo bitewe n'amakuru aba yatanze. Ariko ntabwo tuzira kandi ko ibibazo bidahari nk'ahandi hose, ariko mu by'ukuri nko mu minsi ishize cyangwa se kino kimwe bivuga ko n'ayandi makuru wongeye kumva, icyangombwa ni uko abantu bicara, abaturage bakicara mu nteko z'abaturage, mu muganda, inzego z'umutekano, tukicara tukareba uko ikibazo kimeze, kuko icyo tuba dushinzwe ni ukureba uko umutekano w'abaturage n'ibintu byabo bigomba kubahirizwa. Ubwo rero ntabwo twabihakana mu by'ukuri, ariko ni ikibazo kiba cyabaye ariko kigahabwa umurongo, kandi ni nako atari umwihariko wa Rubavu nk'uko nahoze mbivuga.
Uwo murongo turaza kuwugarukaho mu kanya, turebe ibikorwa murimo mukora n'icyo birimo bitanga. Ariko nk'uko iki kiganiro ari icy'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika, unyemerere tunyaruke tujye ku murongo wa telefoni twakire Bikorimana Jean Damascene. Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane.
Muherereye hehe Jean Damascene?
Yes, murakoze cyane kandi asuhuza n'umutumirwa wacu meya w'akarere ka Rubavu. Nitwa Bikorimana Jean Damascene, ndi Kigali mu Rwanda. Igitekerezo cyanjye ku icyo kibazo nabonye nashyize kuri poste yanyu, murabona akarere ka Rubavu ni akarere kari ku ruhande kandi wenda n'igihugu cya Congo, kandi nikiriza ko nuko na reporting kuri page yanyu ikibazo cyaje natwe turakibona ku mbuga nkoranyambaga ku itangazamakuru kivugwa yuko ariyo ubujura bukabije nubwo ubugizi bwa nabundi mwavuze icyo mbona rero gishobora kuba kibitera tubona wenda igihugu gituranyi abaturage baho benshi n'abanyarugomo ariko bishingiye nanone ku mubano w'ibihugu byombi niko wenda niba ariko nabivuga ngiye nka mbona ko wenda hari nk'abaturage bashobora kuba bavana kurya bakaba baca inzego z'umutekano zacu bakazifasha muri bumwe bakaba baza bahagira wenda bakaba bari mu two dutsiko two kuba bakora ibyo bintu byo kugira ngo bahungabanye abaturage wenda bakareka Rubavu bibe cyangwa se nayo bakomeza ibikorwa bindi uko mbibona nkaba nibaza nti rero ese akarere wenda nta kuntu kajya kakongera imbaraga mu mutekano bakaba bari uburyo bashya abo bantu utwo dutsiko bongera wenda nk'icyitwa imikwabu ku bantu wenda badafite ibyangombwa aho bafashe wenda bakaba babiryozwa cyangwa se bakabana mu bundi buryo.
Bikorimana Jean Damascene, reka tugushimire tunyaruke twihuta kuko dufite n'abandi bategereje. Mbere yuko tujya kwa Manirakiza, reka dusubire kwa Bwana Kambogo atubwire uko yumva icyo gitekerezo cya uragira uti bishobora guturuka mu baturanyi, ese nta kuntu mwakaza amarondo. Bwana Kambogo,
idavuze nibyo wagira ngo rwose Bikorimana yari yanyumvise umutekano w'abaturage ibintu byabo hari amarondo y'umwuga yashyizwemo n'imbaraga nshimira n'abaturage cyane rwose kubera ko aho bimaze gushyirwa imbaraga nta bibazo byongeye kumvikana sinige gusa mu nama mu nteko z'abaturage duhuriramo ariko noneho n'amatara y'umutekano nayo yongerera imbaraga sinige gusa kandi hari n'abagiye bashyiramo kamera z'umutekano. Ibi byose rero no gutanga amakuru ku gihe byagiye bidufasha ku buryo ibibazo rwose byongera kumvikana kandi nshimiye na Hakorimana mu by'ukuri ibyo bitekerezo aba ari gutanga mu by'ukuri ndamushimiye.
Reka tujye kwa Mask Manirakiza Jairos, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Manirakiza,
ndamushimiye cyane.
Uherereye he Manirakiza?
Iwe sanga umereye mu kambi ya Nyarugusu.
Aho ni muri Tanzania?
Tanzania.
Yego, igitekerezo cyangwa ikibazo?
Igitekerezo cyanjye ndabona yuko kuri ankunze kurikirana VOA ku makuru ndabonye nk'ayo ameze mwe nuko serikali y'u Rwanda. Halo?
Nyarutsa turakumva, nyarutsa igitekerezo vuba vuba.
Abajeje uwo mudugudu yuko bamanze bagaperereza kwanza igituma ubwo bwicanyi bubaho. Bareke guhohotera abenegihugu.
Urakoze Manirakiza Jairos aho ngaho muri Tanzania, ugira umunsi mwiza.
Ndabona murakoze, mbwira mu bihe byiza.
Bwana Kambogo, nubwo Manirakiza atashe ku ntego cyane ariko ngira ngo aravuga ku bintu bijyanye n'iperereza, inzego z'iperereza hari ibyo Bikorimana hari Jean Damascene yaravuze ati birashoboka ko ahari abaturanyi bashobora kuva hakurya bakaza guhungabanya inzego z'umutekano cyangwa se bakaterera ibikorwa by'urugomo mu baturage. Hari aho mwari mwabona umuturage wavuye muri Kongo cyangwa ahandi ari muri ibyo bikorwa atari umuturage wa Rubavu?
Oya, naho banyura, naho banyura kubera ko inzego z'umutekano zacu ziba zirinze umutekano ku mupaka n'ahantu banyura naho nicyo cyo rwose ntabwo ari cyo kubera ko umutekano ubuhari usesuye kandi unabibona no mu baturage barakubwira bavuga ati mu by'ukuri ahangaha imirimo yacu dukora twirinze inzego z'umutekano zacu ijana ku ijana. Hanyuma icyo navuga ahubwo
ni ikibazo zimwe na imwe rukunda kuboneka nkandi hose ngenda ko nuko tubaye igitekerezo nanga hari nawe habura ikibazo cy'ubujura kimwe bibiri ariko nanone inzego z'umutekano tukaba tunazishimira kuko nk'uko abivuze barashishoza birumvikana kandi bafite n'uburyo bakemura ikibazo yaba ari umujura yaba ari undi wese w'umugiranabi bafite uburyo babikemura gukurikirana amakuru basanga yenda atari nawe bakamurekuza basanga yenda yarabigizemo uruhare bakagorora hari abo tuba tunafite bagororwa bakanigishwa bakigishwa imirimo y'ubukorikori imirimo itandukanye bakagaruka kandi turabafite benshi cyane nko mu babaza basudira bacoda bagira gute abo bose rero ni izo nzira baba baranyuzemo tugenda dufasha nkeka ko ari n'umwihariko wo mu Rwanda nagira ngo mbibabwire ni umwihariko wo mu Rwanda nk'umuntu wafashe yenda yagize urugomo ahantu runaka bakamugora akagaruka muri sosiyete ni ikintu kiba gikomeye cyane ariko birumvikana bafite n'uburyo bakemura ibibazo niba yenda hari umuntu ufite urwanyije inzego z'umutekano bafite uburyo babyitwaramo birumvikana ariko ibyo bireba ababishinzwe kandi nabo ndamushimiye cyane
ibyo wenda by'abashaka kurwanya inzego z'umutekano turaza kubigarukaho nyuma ariko reka tubanze tujye kwa Irambo na JP ikaza mu kiganiro muri Sanga Irambo na uranyumva
ndakumva neza
uherereye he igitekerezo cyangwa ikibazo
Gikondo mu mujyi wa Kigali Sivaga ataka kubaza Meya
Komeza
Ari ukuntu yenda bafata nk'umuntu hano bakamujyana transit center yenda yibye bamufashe muri karitsiye baramujyanye bamugeza transit center ugasanga nka nyuma y'icyumweru baramugaruye baca bamujyanye nyine ngo bagire ese ibyo bintu biterwa n'ikibi abageze bagahita babagarura ugasanga nimba ari nkawe wamutanze ugasanga nimba bamugaruye muri karitsiye ugasanga aho ubaye ufite ubwoba ngo azakugirira nabi
ibyo byabaye hehe Irambo nawe byabaye Irubavu cyangwa uravuga ibyabaye ho gahe Kigali
nkunda hano Kigali naho nkunda kubibona cyane nanone ikindi kibazo hari ibintu majwi bora kuri social media Irubavu ngo ubujura bwariyongereye ese inzego z'umutekano ziri kubikora bisi kuba ubwarije kuva ngo barasa abajura kumva
yari amaze kubivugaho ariko uretse yuko n'ubundi aracyafite ijambo mu kanya reka tumureke agusubize cyane cyane duhere kuri icyo ngicyo cyo gutwara abantu muri transit center bagerayo bakabareka uruvuze ko wabibonye Kigali ariko hari ikindi kibazo wari ufite uvuze ko wabibonye Kigali ariko reka tumubaze niba hariya Rubavu naho byarabaye yego arakumva bwana Kamboko
murakoze cyane arakoze Irambo na Jean Pierre ahangaha transit center niba amakuru aba yatanzwe inzego z'umutekano zifite kubushishoza ntabwo zipfa gufata umuntu ngo zimurenganye zimukurikirane kandi arengana ni amakuru aba yatanzwe iyo babonye rero nta kimuhama baramurekuza ariko birumvikana niba nama barazimugira ko agomba kwitwara neza ko ayo makuru bakanamusobanurira agasubira mu buzima busanzwe nk'aha hantu rero twari twabona abo bagarutse bagira abantu nabi nta turabyumva ariko baramutse banabikoze n'ubundi bakurikiranwa n'amategeko nk'ahandi hose ariko ujyanye na social media imaze iminsi byandika social media ni kimwe n'ahandi nk'uko nabisobanuye ariko niba yareba yabona ko ari ibibazo nta bibazo bihari muri iyi minsi nk'uko nabivuze ndetse n'ingamba ziba zafashwe muri ubwo bujura bwagaragaye cyangwa se nk'uko n'ahandi byaba byaragaragaye ariko ntabwo byongeje ndumva icyo nta gisobanuye nk'uko wabivuze ariko transit center ahangaha umuntu agarutse nuko nta yandi makuru nta makuru afatika yatuma umuntu amukurikirana cyangwa se ahamwa n'icyaha
murakoze reka tunyaruke tujye ku wundi mu mwanya w'ijwi rya Amerika ndabona hano bampaye izina baza muganga sinzi niba ariko witwa ikaze mu kiganiro muri Sanga uw witwa baza muganga uranyumva twagiye reka tujye kwa Irimaso Samuel ikaze mu kiganiro muri sanga ye nyarutsa igitekerezo cyangwa ikibazo
igitekerezo gihe rero numba natanga nk'urubyiruko
yego
abantu barwanya rwose kandi ibyo bisi n'ibintu biranga abanyarwanda kuko abanyarwanda tuzwiho kuba duca bugufi tugakora tugateza imbere kandi tugayisi intore ntiyishakira inzira ntago ishaka igisubizo ntago intore irangwa no kwambura ibyo abandi bashatse umwanzuro numva bagafashe yasanga umuntu ariba ajya muri kaso ndetse mumuvanayo abanyerondo bamujyanayo bamara kuvayo bagera muri kasike nabo babageze ntibabarekeye icyo numva bakajya ingamba bagashyiraho ibihano bikarike kuruta ibyari biriho icyo numva cyaca ubwo buzizi bwa nabi n'ubusigira n'ubusambo n'ubuzima
haryo uherereye he Samuel we
karere ka Kayonza umurenge wa Musarange ngari ka Nyagatovu
mukomere cyane aho muri Nyagatovu bwana Kambogo uyu ati ni mukarishye ibihano hari igitekerezo nk'icyo ngicyo muragitekerezaho ku buryo haba amategeko yihariye arebana n'icyo kibazo cyangwa n'ubundi mukomeza kugendera ku mategeko asanzwe urubyiruko rwaho ngaho ikibazo cyo kutagira akazi n'ubushomeri kifashe gite ku buryo umuntu yakeka ko iyo nayo yaba imvano y'ikibazo mumbabarire nkomatanyije ibibazo bigira ariko duhere ku cy'ubushomeri
arakoze Irimaso Samuel Nyagatovu Kayonza ntabwo turi gufata ikibazo cya Rubavu ntari ikibazo cyihariye ari nayo mpamvu icya mbere cyo dushimira n'urubyiruko rwa Rubavu nimba munabibona iyo mugiye kuri social media mubona ibikorwa birirwamo bakora biteza imbere cyangwa se bakora n'ubwitange mu bikorwa bitandukanye bijyanye no gukemura ibibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage murabona ko bari kuri social media nkeka ko ari benshi cyane ugereranyije n'ahandi Rubavu ni abaturage bakunda gukora cyane bakunda gukora ariko nituvuga ubushomeri n'ahandi hari ubushomeri ariko ku byiciro bitandukanye gusa nanone ntabwo mbona kuvuga ngo ibihano bikarishye ntabyo niba habaye ikibazo cy'ubujura cyangwa gushyirwa nabi uyu munsi ejo kikaba bikarangira nk'uko nabivuze ko nta gihari ariko ntabwo bigeze ku rwego kuvuga ngo abantu bashyiremo izo mbaraga byose izo gahunda zashyizwe mu bikorwa bijyanye no kuganira n'abaturage kurinda umutekano muri rusange mu irondo nk'uko n'ahandi bikorwa ibyo biba bihagije kugira ngo ibibazo bikemuke nk'uko ahandi bikorwa nkeka ko tutagera kuri urwo rwego rero ariko ndamushimiye Irimaso Samuel
murakoze cyane reka twambuke nanone tujye kwa Habakubaho Norbert kaza mu kiganiro muri sanga aho muherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
murakoze se
komera cyane
muravugana Habakubaho Norbert ni mu karere ka Rulindo murenge wa Buyoga dushimire uwo muyobozi w'akarere ka Rubavu ku bisubizo ari ugutanga ariko mwibaza ntise karam nibaza nese urubyiruko kari rwo ruhura nibazo byinshi cyane nubwo bugizi bwa naba kariho buva akarere ka Rubavu kari gutekereza iki urubyiruko ese nta kuntu babavana mu mushomeri bakabaha akazi katuma bava muri ibyo bintu byose bibi
none se Norbe ntabwo wigeze wumva icyo bita kwihangira imirimo
yego ndabyumva neza cyane ariko nubwo yenda bavuga kwihangira imirimo hari ukuntu leta yaborohereza bagahabwa inguzanyo bamara guhabwa inguzanyo noneho bikabafasha cyane
reka twumve umuyobozi w'akarere arahibereye nagusubize
arakoze cyane arakoze ndamushimije nibyo koko neka ko ahubwo azana dusure mwereka ahantu urubyiruko nko mu gakiriro hano mu mujyi wa Rubavu ahantu babaza basubira bakora ibikorwa bitandukanye bari mu buhinzi mu bworozi bw'inkoko
nazanane kandi nabangaba yenda tuba twafashe ntabwo tujya nko kubahana nkuko twabivuze ahubwo kuba kubigisha kwarangiza tukaba bagahabwa ibikoresho bakaza mu buzima busanzwe biteza imbere. Iyi ni gahunda ihamye nkeka ko nazamusubira akaza tukamwereka kandi bigikomeza birumvikana. Ntabwo ari ikibazo wakemura umunsi umwe ariko ibyakozwe bigaragaza ko hari icyizere ko aba urubyiruko aho kugira ngo tujye kurushakira akazi ahubwo twabaha ubushobozi bakihangira imirimo kandi nabo bagatanga akazi nk'uko nabisobanuye muri mu ngeri zose z'imikorere hano mu karere kacu ka Rubavu. Murakoze
namwe. Reka twambuke tujye kwa Ndekezi Atanazi ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Yego murakoze.
Uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo wihuse?
Nherereye mu mujyi wa Kigali. Icyo nashaka kubaza umuyobozi w'akarere ni ibikorwa kibagenera urubyiruko muri ako karere ku buryo nibura muri kwa kwishora muri bya bikorwa byo kwiba no kwishora mu biyobyabwenge ni ibikorwa nk'umuyobozi w'akarere biba biteganyirijwe rwa rubyiruko. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, ese kwihutira kurasa umuntu wibye nibwo buryo bwihuse cyangwa se niyo nzira nziza ishobora kuba yakwihutisha mu gukemura ikibazo urubyiruko rufite muri iki gihe? Ibibazo byanjye byarebye. Murakoze.
Urakoze cyane. Dusabe abanywanyi b'Ijwi rya Amerika baduteze amatwi ko nihagira umunywanyi w'Ijwi rya Amerika ubaza ikibazo abandi ntibaze kugisubiramo kugira ngo tworohereze umutumirwa wacu ye gukomeza gusubiza ikibazo kimwe inshuro nyinshi. Ariko reka tumureke noneho agusubize Bwana Atanazi.
Arakoze cyane Bwana Atanazi Ndekezi mu mujyi wa Kigali. Abaje ibibazo bibiri ariko icya mbere cyiza cyane ibikorwa nahoze kumeze mbisobanura. Ariko niba ufashe umwana mutoya yenda mu mujyi n'urugero kimwe n'ahandi muri Kigali murabona mu mijyi itandukanye mu Rwanda naho ari arababona abo bana, ikihutirwa ntabwo ari ukumujyana muri Atanazi Center nk'uko nabivuze ahubwo urareba ugasanga yenda yacikirije ishuri tubatubiza mu ishuri abo ngabo umuha ibikoresho ukamusubiza mu ishuri akabanza akiga cyangwa se bitewe n'ahantu ageze yaba ari muri secondaire muri TVET aho hose ukamusubiza mu ishuri akiga. Ariko niba ari undi wagaragayeho urumogi umwarumogi cyangwa se bacuruza urumogi abo ngabo niba bagiye mu igororero aho ngaho kumukurikirana n'inzego zibishinzwe birumvikana abaforoge bakamukurikirana ariko n'abandi bamwigisha imirimo itandukanye nabo navuze ko nk'ubu mu minsi ishize ejo bundi twakiye 70 bize ububaji ubuhinzi ibintu bitandukanye bahabwa n'ibikoresho kandi tukabakurikirana ku buryo bahabwa n'inguzanyo nk'uko abo navuze nk'umugakiriro nabo bahabwa inguzanyo na BDF abandi bende no kuyibona kugira ngo ibikorwa byabo bikomeze bitere imbere. Ibi ni byinshi nibyo mvuze muri byinshi dukora kugira ngo dufashe urubyiruko ariko mu by'ukuri bigenda neza niyo biteje imbere nk'ubwo bworozi aho boroje inkoko ugasanga rwose barabikora neza. Ibyo ni ibikorwa bitandukanye naho bijyanye no kurasa rero ntabwo mvugira inzego z'umutekano ariko nabaza Atanazi ugiye gukemura ikibazo cy'umutekano ugasanga umuntu ashobora agiye kugukomeretsa cyangwa se agiye kwambura ubuzima ari ugiye gukemura ikibazo yagitwara amati ubwo yende kwibaza icyo kibazo yenda ariko inzego z'umutekano ziba zifite uburyo zikemura ibibazo cyane cyane zitewe n'impamvu runaka. Ntabwo yumva navugira ariko nkeka ko nawe itabasha kugisubiza.
Murakoze. Reka tunyaruke tujye kwa umusaza Ngeze Ndore ikaze mu kiganiro muri Sangaho. Uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo vuba vuba?
Amakuru
komera.
Nakomeye. Nitwa Ngeze Ndore, umusaza Ngeze Ndore, ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi umurenge wa Bwisi. Mbere na mbere ndashimira umutumirwa kuba akoje kutubwira ibyo byinshi byiza kuba tudasobanukiwe ariko nkamushimira cyane kandi nkabashima n'ibitangazamakuru mwamuhaye ijambo kugira ngo dusobanurire kandi nkaba nabashima kuba mwaduhaye ijambo kugira ngo tugire icyo tubaza kandi ni byiza yuko umuntu iyo abajije hari benshi baba barije batashoboye kubona umwanya wo kubaza. Aho nkaba ufite ikibazo nabaza n'umutumirwa urabona yuko hari igihe umwana umuntu ashobora kuba igihaze kuhatuye ajya gufatwa ugasanga rwanyije inzego z'umutekano. Nana se we yasobanura ko yavuze ngo ntiyavugira inzego z'umutekano, nta kundi kuntu bajya bafatwa mu gihe barwanya inzego z'umutekano kugira ngo batagira uhasiga ubuzima, kuko usanga barwanyije inzego z'umutekano ugasanga mu buryo bwo kwitabara kuko atitabaye urumva ko yanamugira nabi. Mbese nta kundi bajya bafatwa ku buryo atajya byo kuvuzwa ubuzima, kuko usanga niyo arwanyije umuntu umupolisi baragunda wenda aramugwanyije ugasanga avuyemo ibindi bibazo. Nta kundi buntu bajya bafatwa hatavuyemo ibindi bibazo.
Yari yabivuze ko atavugira inzego z'umutekano, bityo icyo kibazo ntacyo yakivugaho. Ahubwo ngira ngo wenda twamubaza tuti mujya muganira nazo kubirebana n'icyo kibazo mukazibaza muti hari ubundi buryo umuntu ashobora gufatwa adapfuye cyangwa akaraswa wenda bya bisasu bica intege ku buryo umuntu atahita arangira?
Arakoze ngeze ndore igisige gicumbi nkuko wabuze Geoffrey. Ntabwo kuvugira aho ngaho inzego z'umutekano biterwa n'igihe byabereye n'uko byabaye, babisobanure neza. Ariko nkuko nawe wabivuga ati ashobora kurwanya inzego z'umutekano ukaba nta kundi wabigenza, urumva ko nawe nta gisubizo afite. Ariko inzego z'umutekano mu by'ukuri ahangaha niho zagombye kugisubiza. Ariko ubundi tukaganira ibijyanye n'umutekano, uburyo twafatanya kurinda abaturage n'ibintu byabo, gahunda zose zijyanye no gufasha abaturage mu bijyanye n'umutekano. Ariko icyo ngicyo twareka inzego z'umutekano, nkeka ko nawe urumva ko nta gisubizo nawe afite, nkuko nanjye mu by'ukuri ntacyo bafite, kandi bafite uburyo babyitwaramo ko barabyigize.
Reka wenda tuvuge imikoranire yanyu n'izo nzego kubireba, wenda nk'ubukangurambaga bw'abaturage iyo ikibazo nk'icyo ngicyo kivutse, mubigenza mute? Hari inama mukoresha ku buryo abaturage nabo ubwabo bashobora kuba ijisho, buri muntu akaba ijisho rya muturanyi we, ku buryo nabo bashobora kugira uruhare mu gukumira ibintu nk'ibyo? Bwana Kambogo.
Murakoze cyane. Abari guhozaho birumvikana, uwese akaba ijisho rya mugenzi we nk'uko dukunda kubivuga. Ariko duhura kenshi mu nteko z'abaturage ku wa kabiri, duhura mu muganda, duhura muri gahunda zitandukanye izi tubiganiramo. Nkeka ko niba turebye uburyo irondo rikora, tugasanga hari icyagombye kwiyongeramo. Niho tuganira n'abaturage nabo bakavuga bati nibyo koko, tugomba gushyiramo imbaraga, hanyuma ikibazo kigakemuka. Kandi koko nibyo, kuko iyo dufashe imyanzuro nk'iyo ngiyo ibyo bibazo ntabwo byongera no kuba nka ko ari n'ahandi hose. Izi ngamba iyo zifashwe, ibibazo by'umutekano muke birakemuka bikarangira, nk'uko nabivuze ko bitanaherutse no kuvugwa kubera izo gahunda zose tuba twajyanyemo.
Radio Ijwi ry'Amerika yavugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Sanga. Turimo turaganira n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu bwana Ildefonse Kambo. Turavuga ku kibazo kijyanye n'umutekano cyavuzwe hambere, gikomeje kuvugwa muri ako karere, kirimo ubugizi bwa nabi, ubujura, ubwicanyi n'ibindi byaha. Bwana Kambo, ngo mwigeze kuvuga ko mufasha abantu baba barakatiwe mukabagorora, wavuze ku bageze kuri 70 muheruka kwakira barangije amasomo. Ndagira ngo tugane ku bigo nk'ibyo ngibyo, kugeza ubu abo mumaze kwakira banyuze muri ibyo bigo bavuye, umuntu yavuga ko bavuye muri ubwo buzima bakaba barafashe intera yo kwishakira akazi no gukora imirimo itandukanye, ubu batakiri uko bari bameze, bangana iki? Ibyo bigo biraganaye?
Urakoze cyane. Nk'abo ngabo bafashwe bitewe n'ibyo bafatanywe nk'urugero nk'urumogi, bafatanywe nk'abarunyoye cyangwa se bageze gute n'abandi bakora ibikorwa bitandukanye, kimwe n'ahandi baragororwa, barafatwa bakagororwa, ni ahantu hatandukanye, hari santere zitandukanye, twavuga wa Nyamagabe n'ahandi henshi. Barigishwa, ni ikigo gihari nk'uko murabizi, ikigo kibashinzwe ikabigishimira imitandukanye navuze 77 ushize 40 33 bagenda batandukana bitewe n'umubare abangaba dufite urugero rwiza nkuko nabivuze mu gakiriro kacu aho bimubi hamwe bahabuzanyo mu gakiriro aho ngaho rero barabaza bakakurisha ibikoresho bamaze kwiteza imbere kandi bageze kure ibi ngibi rero biradufasha cyane nkuko nabivuze rero Jofre uyu ni umwihariko ni umwihariko mu Rwanda dushimira n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu uburyo batekereza kuri urubyiruko bakabafasha kwikura mu bwigunge ndetse no gushakisha ibintu bibatera kujya muri ibyo bikorwa bakabagarura ugasanga baje mu buzima busanzwe birahari rero ubworozi mu mirenge itandukanye ubuhinzi ububaji ubudozi badoda neza cyane rwose kandi tukabafasha kubashakira isoko imibare igenda itandukana bitewe n'umwaka ari kwiye nabahaye n'uyu mwaka mu by'ukuri kandi twabakiye neza kandi twabonye barafashijwe mu bijyanye n'ubumenyi ngiro izo ni ingero rero zifatika tuba tugira ngo tunashimira n'inzego ndetse n'ubuyobozi bwacu bw'igihugu buba bwagizemo uruhare murakoze
murakoze ako kamasoko n'ibyo bakora turaza kubisubiraho mu kanya ariko tubanze tujye kwa Munyagikari Drip Ikaze mu kiganiro muri Sanga
murakoze
uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo
mberereye Ikinyinya mu mujyi wa Kigali Ikinyinya mu mujyi wa Kigali
komeza
ikibazo cyanjye mfite naje kubona bavuze ko ibisambo bimeze nabi mu karere ka Rubavu bikaba kandi byarafashwe bimwe biraraswa ese ni iki nk'akarere cyangwa inzego z'umutekano zakora kugira ngo ibyo bisambo bifatire mu cyuho batabirashye bikaza kuryozwa ibyo byakoze ibyaha byakozwe bitabanje kwicwa
ariko rero Munyagikari
cyangwa inzego z'umutekano
icyo kibazo yari amaze kukivugaho kuko yavuze yuko icya mbere ari ikibazo cyasubizwa n'inzego z'umutekano ibijyanye n'icyo bakora mu gihe abafata we adashobora kugira icyo gisubizaho kuko ntabwo ubuyobozi bw'akarere ari bwo bubafata inzego z'umutekano nizo zibikora gusa yavuze yuko hari uburyo bakorana mu buryo bwo kubashakisha cyangwa se ibindi bikorwa bijyanye no kubumbatira umutekano ariko avuga ko atavugira inzego z'umutekano hari ikindi kibazo wabaza kitari icyo kugira ngo tudakomeza gusubira mu byavuze
nta kindi kibazo ntabaza nicyo nari gice
Munyagikari Drip tugushimire cyane ko wateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika n'igitekerezo cyawe twihuta bwana Kambogo waruvuze kubijyanye n'ibikorwa bakora mukabishakira amasoko ikibazo cy'amasoko y'ibikorerwa iwacu nubwo wenda atari icyo kiganiro turimo ariko iyo muyashatse murayabona ku buryo ibikorwa nk'ibyo ngibyo abantu babijyamo bakavuga bati turabikoze biradutunze bityo ntibashobore kongera guteshuka ngo basubire mu buzima bari bararetse
ibikorwa nk'ibi ngibi byo gushaka amasoko bisaba guhozaho ariko nk'uko nabikubwiye Geoffrey mu karere ka Rubavu niba woroye inkoko amagi dufite abaturanyi bagura amagi ku buryo ku bwinshi ndetse bagura n'inkoko zo kurya ibyo ni isoko rihita riboneka urumva ko bidasaba kujya kurishaka ikindi mu buhinzi butandukanye imbuto imboga cyane cyane imboga izi ngizi nazo ziba zifite isoko utabidasa kujya gushaka aho tubafasha n'ibijyanye n'ibikoro n'ububaji ubasha ko ibigo by'amahoteli bisaba kubegera ndetse n'abaturage ubwabo bubaka abasubira ababahari abakiriya babahari mu mujyi rwose kuko ibikorwa by'iterambere bikomeza aho babisaba kugira ngo tubashakire amasoko n'iyana n'ibijyanye n'ubudozi mu mashuri n'ahandi hose bisaba kujyanamo ariko ntabwo wavuga ko ari ijana ku ijana biba bisaba ko buri munsi ureba ukareba niba bongeye ibyo bakora ese isoko riraturuka hehe tukarenga n'akarere tukagera mu tundi turere ni byose bisaba gukomeza gukorana ariko iyo tujyanyemo biroroha cyane kandi tubona bigenda n'ibyo ngibyo rero dukomeza gukora bisaba ko turi kumwe bisaba ko tubafasha ariko nabo rwose tutabaha na morale yo gukora yo gukomeza gukora bakiteza imbere
ndadizwe rya America reka twakire na Gaspar Nsabiri uwiringi imana ikaze mu kiganiro muri isanga ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo wabanje kutubwira uherereye
okay merereye mu Rwanda mu karere k'Ubugesera by'umwari ku murenge wa Gashora akabaza nashaka kubaza uwo mutumire dore ko nuko mwabanje ku rukuta nkoranyambaga ati ese bari abarwanya inzego z'umutekano bari abasanga ruguntu abantu b'abajura ngo navuga nti se kubo bagenda babasha gufata babasobanurira impamvu bishora muri ubwo buzura harimo nk'icyiciro nka bibiri rero nabasha kuvugaho ese ni ukubera ikibazo cy'ubukene kibatera kugira ngo bajye mu kwiba icyo ni icya mbere icya kabiri rero usanga yenda hari umukutanyurwa n'ibyo umuntu aba afite agashaka ibintu by'indonke ku buryo bw'indengakamere ese bajya babasha kuba baganiriza nkaho babashije gufata bakumva ikibibatera ese ingamba ni izihe nibura bajya babafatira ariko batarashe ikibazo cyanjye cyari icyo
narakumva
murakoze cyane yenda icyo cya nyuma ndumva nagisobanuye bwana Jufre ikijyanye no kurasa no kutarasa ahangaha nkeka ko nawe yigize urwego rw'umutekano ubanza ari we yabasha kugisubiza ikindi na yenda yari kudusobanurira ntavuge ni ikijyanye yenda n'ubujura buboneka rimwe na rimwe nkeka ko n'ahari ibyo bibazo bihari yenda icyo adusaba kugira ngo atubaze niba twabaganirije ariko nawe yagira uruhare rwo gutanga igisubizo biterwa n'abarimo urumva umuntu wibye ashobora kubiterwa amugani n'ubukene cyangwa se n'ingeso ni byinshi biterwa n'umuntu ku wundi niyo mpamvu rero bisaba kubafasha niba umuntu ari inzara ugomba gushaka icyo kurya nyine cyo kwihangira umurimo niba abandi dufata nyine tukabafasha kwihangira imirimo kugira ngo yihaze anahaze n'abandi n'isoko biterwa n'abariko urumva rero bari mu ngeri zitandukanye ariko nawe buri wamubaza yavuga ati mwajya mubafasha gutya nawe akaduha ibitekerezo ariko nkeka ko mu by'ukuri leta y'u Rwanda ifite uburyo bwiza bwo gukurikirana ibibazo bwo gufasha abantu b'ingeri zose baba bafashwe nkeka ko nagiye ntanga ingero zitandukanye z'uburyo tubitaho icyo cya kabiri rero cyo umuntu yaraswa nkeka ko tutakongera kugisobanura kuko twari twakivuzeho mu bintu na bimwe
murakoze cyane Radio Ijwi ry'Amerika turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro dusigaranye iminota mike mu kanya turaza wenda kugaruka ku cyo mwavuga muri rusange dusoza ariko hano ndabona abantu batwandikiye ari benshi harimo Nizeyimana Didier yavuze ati mwakoze cyane kuko Rwavu mu mujyi ndetse na Mahoko hari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bukabije pe badufashe bashyireho ingamba zihamye ndetse bafatanye n'inzego zo hejuru iki kibazo kimaze kurambirana murakoze ingamba zihamye niko kantu numvise mu ijambo rya Nizeyimana Didier bwana Kambogo izo ngamba umuturage usaba ingamba zihamye wa muhumuriza ute wa mubwira ute ko izo mufite zihamye ku buryo iki kibazo kirimo gukurikirwa nk'uko bigombye nkuko byakagombye
urakoze cyane nkeka ko ingamba zihamye n'ubundi zigirwamo uruhare n'umuturage kandi Nizeyimana ubivuze nawe buriya yabigiramo uruhare rukomeye cyane ari nabyo mu by'ukuri tumazemo n'iminsi dukorana n'inzego zibanze ariko cyane cyane tureba irondo iyo rikoze neza ikibazo kirakemuka nkeka ko ibyo ngibyo tumaze tubikora kandi nawe yatwemera neza ko igihe cyose byakozwe neza nta kibazo kigeze kibamo mu gutanga amakuru izi nama ziba nk'uko nabivuze inama z'umutekano inama duhuramo mu nteko z'abaturage ibi byose bitanga umusaruro kimwe n'ahandi hose nkeka ko Didier ibi ngibi tubyemeranyeho kandi ndamushimiye
abantu batandukanye baragenda baduhamagara ariko abanyarubavu muri heko mutavuga turimo turabona abaturutse I Kigali za Kayonza mu majyaruguru y'u Rwanda abanyarubavu iki ni ikiganiro cyanyu namwe muhamagare cyangwa se muduhe amanimero mubaze umuyobozi wanyu simvuga ko mwamubuze ariko arahari kugira ngo asubize iki kibazo kuko ubushize twumvaga ko abantu bamwe babwira umunyamakuru wacu ko bafite ubwoba kubera ibyo bibazo by'ubugizi bwa nabi byari byagaragaye bwana Kambogo ibintu nk'ibi hari icyo byaba byarateye muri rubavu ku buryo bihungabanya imigendekere ya buri munsi yaba iy'ubucuruzi cyangwa ibindi bikorwa ku buryo ubona yuko ari ikibazo koko nk'uko abantu babivuga ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ni icyuka abantu bakabya cyane sinavuga ko ari icyuka kuko ibibazo birahari ariko ndashaka kuvuga uko bigaragara hari icyo byateye ku buryo bihungabanya ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage ku buryo bugaragara
oya ntabyo nkeka ahubwo icyo twakora ubu ngubu ni ugutumira abantu bakadusura ejo bundi twakoze night run kwiruka nijoro ariko urebye abantu bitabiriye bari benshi cyane nta kibazo gihari unarebye muri wikendi muze murebe turugi Rwanda abantu bari ahangaha mu mujyi uburyo bararara bisanzura ibirori bihari birakesha ibyo umujyi ni nyabagendwa ni umujyi w'ubukerarugendo ni umujyi rwose nta kibazo gihari nk'uko nababwiye izo ngamba ziba zifatwa nk'uko zifatwa n'ahandi zishyirwa mu bikorwa rwose nta kibazo turabatumiye baze nkeka ko nabo rwose bafite izo mpungenge bazaze tubatembereze bazaze badusure yaba ku manywa cyangwa nijoro
murakoze twakire Daniel ikaze mu kiganiro muri sanga Daniel turakumva
yego ndabumva neza
uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo ariko wirinda kubaza cyangwa ku
ndimo kumva telefone icikagurika sinzi ariko topic muri bo kuganiraho nayumvishe murimo kwibaza ngo ese ikibazo cy'ubujura ngo cyacika gute so nkuko tubibona abaturarwanda turabibona ari aho bigera neza ubujura ukabona burenze kwemera pe yana rwema hari ingero nyinshi aho abaturage usanga bataka barira batabaza tubujura ubujura kigiye gahunda yabaye Rubavu kubajura bamwe n'abamwe bigize ruharwa rwose kubarasanga numva nta gihombo kirimo kuko ahanini baba banabangamiye umutekano w'abaturage icyo bita human security issue so ugasanga ni ikibazo kigiye gikomereye rubanda rero waba inshuti utwawe umutungo ukabura udasinziriye kandi igihugu cyacu ariko kigira umutekano ariko abantu b'abajura rwose babangamira umuturage ugasanga bamuza kurya utwe neza yihahiye so mbona rero ari ikibazo gikomeye so ibiye nicyo numva gikwiye ni uko abaturage aribo bajya bifatira umwanzuro abantu batuzengereje nk'ubungubu ari urugero rw'umuturage uba waraye hejuru y'inka ayicunze ku bw'iki ku bw'abajura bariho so ndumva rero ikintu nk'icyo iyo gahunda yo kujya bahana abajura babahanisha nk'ibyo bihano numva njye nta gitwaye kinganza
urakoze cyane bwana Daniel kuri icyo gitekerezo cyawe
murakoze cyane
urakoze kuri icyo gitekerezo utanze sinzi niba umuyobozi w'akarere hari icyo yabivugaho kuko ni igitekerezo cyawe bwite ariko kuko ari umutumirwa reka tumuhe ijambo twumve icyo yabivugaho
Geoffrey icyo gitekerezo ni igitekerezo atanze kandi nkeka ko nk'uko twabivuze hari inzego z'umutekano zifite uburyo zikurikirana kandi nabo baba bashyizemo ubushishozi bwabo nkeka ko n'ubundi twabiharira inzego z'umutekano
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira I Washington DC mu kanya turagaruka tugana ku musozo reka dufate akaruhuko gato
Thank you. ijira hirya ariko mata niki mwinyegera ariko aba nyabo ngongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko
yego rata urumunya rusangi kazi kuko ndo bagenda binyozora nka zabo
ari kabira simuhumuruka man
shofe wenda bona shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye
bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha kuwundi ya Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigizwaho na
La Benevolencia Grola.
Combo taxi rero twizere ko aho mu karere ka Rubavu naho igera yo reka twakire Nduwimana Edouard kaza mu kiganiro muri sanga.
Hala.
Igitekerezo cyawe naho uherereye vuba vuba?
Ndemerereye mu Burundi ni ntara ya Rutana mu Rwanda ko du Burundi.
Yego.
Je na ringo mba no kubaza. Ano mba no kubaza
Ibyo nibyo kubera ko Radio Ijwi rya Amerika ku mirongo ya FM yacu yo mu Burundi yabaye ihagaritswe ni ikibazo inzego z'ubutegetsi z'u Burundi zirimo kuganiraho n'ubuyobozi bukuru bwa Radio Ijwi rya Amerika. Twizera yuko mu gihe kiri imbere kizakemuka, twizera ko ibibazo bihari bizashakirwa umuti. Nduwimana, hari ikindi washaka kubaza umutumirwa? Urakoze cyane Edouard, ubwo twizere yuko icyo kibazo kizashakirwa umuti vuba aho mu Burundi mugakomeza kumva Radio Ijwi rya Amerika. Ugira umunsi mwiza. Bwana Ildefonse Kambogo, turagenda tugana ku musozo, noneho reka tubaze tuti iki kibazo icyo wavuga kuri iki kibazo, ubutumwa ufite gutanga muri rusange kuri iki kibazo kubateze amatwi ikiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika n'ubuhe.
Urakoze cyane Geoffrey, nanjye ndagushimiye kuburyo twabanye ndetse n'abatumwe ngo bari bahari. Icyo navuga ni uko uburyo burambye kimwe n'ahandi hose kandi bufasha bwo kurwanya gukemura ikibazo cy'ubujura cyangwa se n'ibindi bishamikiyeho byose nk'uko tubijyanira n'abaturage mu nteko cyangwa se mu zindi gahunda zose za leta duhuriramo, igitangirira mu miryango, ababyeyi bakarera neza bakarwanya amakimbirane atera abana guhunga imiryango, kuko zimba intandaro yo gukurira mu ngeso mbi zirimo n'ubujura. Ahangaha rero ababyeyi mu migoroba y'ababyeyi ndetse n'ahandi hatandukanye, ibi biradufasha iyo bakuze neza, iyo bageze igihe cyo gukora bihangira imirimo bagakurikiranwa neza. Ibi byose rero nanone bakigishwa imyuga bakiteza imbere, ibibazo by'ubukene bikagenda hanyuma nitongeye kubona abantu baza mu biri bikorwa bitandukanye. Nkeka ko arizo ngamba z'uburyo burambye kandi n'izo twimije imbere kugira ngo ibibazo byose bigende bikemuka burundu. Nkeka ko n'ahandi uko bikorwa ariko by'umwihariko iwacu izo arizo ngamba tuba twarafashe kugira ngo ibibazo byose bigende bikemuka. Ndagira mbashimire rero uburyo twabanye ndetse n'abatumirwa bacu twari kumwe mu kiganiro cyiza twagiranye.
Bwana Ildefonse Kambogo, umuyobozi w'akarere ka Rubavu, reka tugushimire cyane nawe ko witabiriye ikiganiro muri sanga ukabona tanze ibisobanuro birambuye ukanasubiza abari baduteze amatwi n'ubutaha nitwongera kubahamagara kugira ngo mugire icyo mubwira abaturage n'abanyonyi b'ijwi rya Amerika nizere ko muzatwitaba
murakoze cyane
ye mugire umunsi mwiza nshimire namwe mwese nshuti mwari muteze amatwi ikiganiro muri sanga Robson dufashije ku buhanga bw'ibyuma Nadia Taha wamfashije kubagezaho telefone zanyu wakiraga akanamfasha kubaha ijambo twese turabashimira nge mwumvaga kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese naho mukanya mu makuru ya saa 12.
Salome,
Yamo,
Buri Sambalome,
Yamo,
Buri Sambalome,
Yamo, Lime, Nuoi Pirima, Fumuyendo, Mayendo, Payendo, Nani.
Yo,